chumtana miwe. We mali we silingo. Washi chumtana miwe. Wachi chumtana miwe. Washi chumtana miwe. Wamba wayo twala. Wafele wayo twala umtana miwe. Wamba wayo twala. Wafele wayo twala umtana miwe.
Wemali wiseli ngoyo, washi chumtana miwe, washi chumtana.